Yeah. Kingston King Flexa. Yeah, na dope KRD. Jinjo.
Downloaded from
Trevor International. Let's go, let's get it.
Inatola baby la nikoma. Anitona mame teki weneni hona. Oh, you control me. Aluana, you control me. You control me. My chocolate cake, only for my chocolate. Are you my future lady now?
Shango Bolofu,
the image when you come in.
Lebana Kuona, King is Stone, King of Fletcher. Yeah,
Ila toy Nakuya down.
Diye chwa nina niwe na kifole vazeni upola fela kikukunyala waziva. Kiwe na yeni lata marifasi lota I promise eba kikuna tabani nate. Kiwe na yeni lata marifasi muvene nifuma nanga neva nieza ikinu. Yeah. Na kusepisa kukulata mama. Kiwe na yeni lata nisike na puma. Lilato laka niwe na kimwe ya yaya. Itiye chwa ni mwabatu wani na kukuyaya. Antona mwameto waka na kuwona. Sisi ezi fela kikuni pepela mwana. Labu yaka kuwena aina kukala vate ni washa ima niliko muwakalo wola. Nilate ola ola nikoma. Antari mamometo waka kiwena fela ye ni wona. Shango Bolefu. Yeah. King is Stone King Fixer.
Anitona mwameto kiwena ni
wona. International.
Oh, you control me. Aluana, you control me. You control me. Chocolate
cake, only for my chocolate. Yeah. Ulicholo cholo mami uka design. Amu nitembe kepeni pepa fanto saina. You are my black shiny u chocolate. Kiwena u tisizeni siye ma cigarette. When kontrolo langa biani fosanga. You are my wife best stroke mozanga. Wazivo mkwi kulinge like wezi. Tia imani anina kuitubula jezi. I'm falling for you inge kulini chunchuzi plus. Unipanga high inge anatile cheesy. Anikuala meto baby ni wona wena. Nifuno kota na iwe sinfuna na wina. Pack your bags if out to ina nina. Kulidu toti isa andeli la tola luna.
Yeah.
Top KRT.
Anitona mwameto kiwe neni wona.
Yes I.
Oh, you control me. Aluana, you control me. You control me. Chocolate cake, only for my chocolate. Are you my future lady now? Oh yeah, and you make sure you come me down. You come me down. Bila tuwa inakuya down.
Yeah, King is Stone, King Fixer, Shangombo I Levu, Tileba na kuwona fo, International, Top KID Jinjo na kuwona fo, Mr. Shyman, my managers, Namke na kuwona fo, Eyo Benjamin,
from Castle Music,
I think na kuwona, Lemax I say, I'm going out.